armada ali na rua, formar tu que é dali. Just some bass.
Mavu on the beat.
Kush K.
Toma amada ali na rua, formato que é dali. Just some bass.
Mavu on the beat.
Saitani, awe. Chena life yangu kaze. Nishajua gondo faze. Kila mutu mita bazen. Just on the muadhani.
Amen.
Ne muadhani.
Amen.
Just on the muadhani. Ne muadhani. Ne muadhani.
Amen.
Bila ya life ni.
Slani, then we manishikilia toka mbali. Kani chuo mgutupu kama punda. Kijijini watu we walibonga. Na wazazi walikuwa mehunyuka. Na masizu waliishi kwa wakunga. Wangi wao walitai kunivruga. Ne waomba wanasema nina pupa. Sasa cheki blessings ina jai.
Shinda jana, acha niimbie sa godi kama pasi nizidishe maombi hata kwa sit kasi songi na mbogi mina jua talilinda nkiwa nae sikosi
Blessing shower sa god wendio dawa niki blend up wezi kuni nawa
daddy umeni bless umeni visha mavazi nobody can test afada yumi
jaja jaja kuko tuko seti jaja jaja kuko tuko seti bila wewe jo haiwezi sikia kia master kime kesi
master utanipata kwa chacha master utanipata kwa chacha
Kush K
master utanipata kwa chacha
Hey, what's up? Mwalimu Rachel here, and you are now rocking with the baddest DJ of the baddest crew.
We are Night Nation Entertainment.
My Master utanipata kwa chacha. Master uwezi nipata na shash. Kwa Christ yo pia kuna bash.
Mtakunywa damu ya Yesu.
Mana bad man since I was born. Jesus the real don don. Nina Musa pia sisi ni magang. Kwa Christ pia sisi ni magang. Kwa God niko fiti, kwa God niko sawa. Many bless I na mto yako kwa hao. Tunasifu kwa hao.
Idea today, ona unaka, unauliza mbona, mbona mawazo ya today, jana ulichana, sasa ni hangover, kesho ni idea today, mbona unaka, unauliza mbona, mbona mawazo ya today, jana ulichana, sasa ni hangover.
Young priest, nasikia unaitwa baha, tu sinwa zingu, batu sikia tunagabaha, tu kani jingu, vimeshika mara kadha, labda neche chuma, nika sinki kwanza wata, labda neche pupa, nika chome kwanza shata, labda neche chingri, neche tupe kwanza rata, ama nika teke wale sizwa ibada.
Eloi, Eloi, mashada fangi gani, kamande wakio itopa gospel hewani, mtoto wa mama, before tonze ni naswali, kwa kisi ya binguni neza nitetea kweli, genge ni mgenge for real, na njege ni njege for real, kasha I backslide, mina juona ni feel, sijai towa tail, na mipuli wana get.
Odioko, ni mapitio, majaribio, umetoka mbali tega sikio, na leo tuko studio.
Kai holy water nikashika ja, warasta wote kweli wameumbo na saja, holy communion wezi letanga na jag, wangu sema ati lado meni dump. Da, da, labda uko dan. Ba, ba, labda niko ba. Niku dhokia juu, labda niko bank. Ilumi sema ati labda isasha bank. Gun, gun, uskini na gun. Juleo mtuwa anauliza kama ata ban. Bang, bang, washa washa bang. Bang, tang, washa washa bang.
Masere, taniwa. Ezikielere, taniwa. Tambi zangu, taniwa. Akiwe.
Masterpiece,
Mama Wambo. Masterpiece,
Mama Wambo. DJ Blacks.
Masterpiece,
Mama Wambo.
I belong.
Tuli amagazodom.
Amagazodom.
Tuli amagazodom.
Nafuta Yesu kakondo. Nafuta Yesu kakondo. Nafuta Yesu kakondo. Excuse me, Mr. Policeman. Nafuta Yesu kakondo. Excuse me, Mr. Policeman. Umekosea, azijanishika.
Hey, Mr. Policeman, I don't want no trouble.
Excuse me, Mr. Policeman. Umekosea, azijanishika. Nimetoka kesha, usiku mzima. Tumeomba zimeshika. Nipate charge. Maybe hurupak after that. Nipate charge. Minafuta Yesu mara that. Nalipuka kama bombom. Naruka kama sai toka ngongong. Alipisha kwa ngongong. Akaniweka high shine ndomdom. Aya ye.
Aya.
Mini waya we.
Aya.
Aya ye.
Moyo ni mungu asha tonya tonya tonya. Vitungu waza kipoyo shoshampa konya. Asha ni konya. I want it no no more. Yesu ndo yao kibokoka. Nasi shindwi no. Ya yendo wangu ushindito. No mata. Kenya napata nasema tuwa santa. Kusota no niko kwa nyumba ya potas. Ameninua kushinda helikopter. Ninachomba kwa baba minapata. Pata pata. Yote sare. Woko muto pata kwa sare. Yote sare, tunasamelewa sare.
Mikono basi juu ya hewa. Kama unajua barikiwa. Dhambi nazo pia samewa. Mikono juu ya hewa.
Lift up, kama unakubali lift up.
Mikono,
lift up, kama unakubali lift up.
Mikono,
okay, ni mimi na wewe. Kutoka mwanzo hadi mwisho mimi na wewe. Maisha ya, nitakupa milele.
Mapenzi yako yo 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 yanaburudisha moyo. This kind of love I've never ever seen before. Mapenzi yako yo 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 yanaburudisha moyo.
Yote sare.
For you don't know this one, Zafi Entertainer representing for
Night Nation Entertainment.
And the baddest DJ is 254. Yeah, go on, face it. Play them thing, man.
You know it, you know it, you know it's fancy again. Niki come through and Anita. Juu kwenye scripture na kuwaga. Kama kwa kutenda dhambi we ukua. Ukubali Christ usi banka. Niki come through and Anita. Juu kwenye scripture na kuwaga. Kama kwa kutenda dhambi we ukua. Ukubali Christ usi banka. Unda pala ku
utakuwa na cha gang gang. Utakuwa solo kikuna mapen pen. Kuna hero pala kuna Mark Mende. Utawika pala kuna cha kumaintain. Wetu zidi kuzi shikisha. Pombe zidi kuzi itisha. Sema tumi nina kutisha. Bluki zidi kuni kulisha.
Ukundui na kupele kadarien. We unataka tukuspina mbe.
Hii kona Yesu nilijanjaruka. Kutoboa hii maisha ya mapanda shuka.
Kabit kaki drop two.
Oh my god, I love this jam. Pull it back, DJ Kushke. Pull it back to the top.
Unataka tukuspin na maye. Una feel uko safe juu kona gang. Kuja kwenye Christ tukupia kuna shame.
Oh yeah, nakupeleka na mutaratara. Class is the way, yani yes ndiyo barabara. Gang wakisema umefia tumeparara. Waonyeshe huku kuna odi na mbayaga.
Niki come through wananita. Juu kwenye scripture na kuwaga.
Kama kwa kutenda dhambi we ukua.
Baba, mini mtoto toto, eh.
Check it, a smile.
Kamata, 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 Kam masterpiece. Masterpiece, masterpiece. Yeah. Wanadai kunitoka, lakini mina chekijo. Na wasikia wakibonga, bonga, lakini mina chekijo. Buda chekijo. Oya chekijo. Buda chekijo. Oya chekijo. Nasikia wameni block, sawa. Wananibonga, sawa. Wamenitoka, sawa. Mini kona buda, sawa. Yeah. If God is for me, mini kosawa nani. Yeah. If God is for me, mini kosawa nani. Bring back a baby. Mina chekijo ani baby. Sina debe wana dai kuni debe lakini mina chikiju na wasia wakiju bunga lakini mina chikiju bula chikiju bula chikiju bula chikiju bula chikiju na chikiju shikamileto wana beba juju na chikiju shikamileto.
When me bring it hotter than hotter in the fire. Zima moto wa uchawi, cause this one ye hata devo anawaya. Moto wa fegi, moto wa bangi, moto wa dambi, moto wa shisha highways. Zima, zima, now zime kabisa. Man I'm free cause you sleep on the cross, huh? Then ni Jesus alizi lipa zo. Atila ana za ukona za bobo 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 wako na zivunja. Mali, magari, majumba, za kifahari. Dibai bose, siki skin don't fast. Na mengine utaongezewa. Nimesota niko chini, nikatumiwa flare na lunch. Na ikamezwa na fuliza. Usoto kama hii na maswara ndogo ndogo. Ndizo vitu mina fuliza. Sika wahida ni miujiza. Za Jesus zimeshinda za giza. You pray for your big cabo. Someone, someone na petu one day akule pizza. When it doesn't please God, it doesn't abide by the word. Nasema zima kama ni bad. Weka energy yako ni God. Zima any other fire, cause the one me bring is hotter than hotter in the fire. Zima moto wa uchawi, cause this one ye hata devo anawaya. Moto wa fegi, moto wa bangi, moto wa dambi, moto wa shisha highways. Zima, zima, na uzime kabisa. Tuliza watu wapunyeto, wasafishe rada, wasipoteze generation. Tuliza mapolitician, wawache corruption, wasimalize our nation. Ukipata buda, anatuma mtoto, fegi, what do you do? Boy, amejisunda, ana watch king, what man, what do you do? Tunaifanya, vile tulikuwa tunafanya vumbi kidro kwa mitambo. Tunaifanya, vile tulikuwa tunatoa dudu kwa mato kita. When it doesn't please God.
Window kijaza jaba biki jiju oino
oni kampata Yesu maini letu nishampata 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 Yesu
sionekani kwanza masande ukinikosa mtaani mina
DJ Blacks
kanisani sifazi pande neno tu hubiri hubire nachachisha huruma mpaka kite nachachisha huduma mpaka ime nachachisha injili mpaka nwape nachachisha katembe katembe kuna chichi chacha hapa hata jasho iwatoke kwa makwapa lazima Yesu julikane nisha hapa neno itabidi nwape hapo nitawapata
narauni tunafikisha kwa madonda onganya zao speaker zao zitakonga hata mitandao wapate kwa simu zao tukisonga nayo tu
nachachisha 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 injili
comes trouble, here comes the danger, here comes
DJ Blacks.
God's number one DJ. On the ones and
twos. Whoa, whoa, whoa.
Alexis on the beat.
Salama, salama, salama na wewe, salama, salama. Salama, salama, salama na wewe, salama, salama. Umeondoa aibu,
aibu.
Ukaondoa dharau masaibu,
masaibu.
Na sina tena wakumwambia kile roho inapitia baba, nitakuishia forever for you Lord. Usema katiri katiri, uniki ubiri ubiri, na mienendo badili badili, uwe nyumbani kazini. Salama, salama, salama na wewe, salama, salama.
Salama, salama, salama na wewe, salama.
Mafunzo yako ni ya wakati kumoyo. Kama ni gani, kama ni nyumbu tunipatia oh. Kama ni pesa, kama ni mali tunipatia oh. Kinyo nataka ni natibu tunipatia oh. Inataka wepo wako uwe na liyo. Vijana kwa mta, wanakungojea. Watu waruna, wanakungojea. Kila siku inasonga, tunakungojea. Uwepo wako, inaungojea. Vijana kwa mta, wanakungojea. Watu waruna, wanakungojea. Kila siku inasonga, tunakungojea. Uwepo wako,
get out of my life right now. Shitani sita kinyero zeku now, no. Kenya nafaa kufanya zifanyi oh. Na Kenya zifai kufanya ndio nafanya yao. Jesus, can I get a new life? Away from the scenes but they wait for the singers. Jesus, can you make me better? Pitching the gospel or be my desire.
Niwe jumbo utatumia, kazi yako nifanye I'm here. Niwe jumbo utatumia, hakuna mchezo kwa kazi I'm here.
Dambi nilisamehe wa, niko free kama tree ya mkubwa wa polisi. Hakuna roadblock njia pe wa, the Lord is my shepherd. Niko free kama ngombe za mtaani wake na kula pepa. Sijali kumekauka hakuna majani. Jasho na chia pepa. Hatu sweat tukibwa na mtiani. Si baba metu shepa. Sikitwa na hizo nizo zina panic. Kuna venye nadai nidu nidu nidu
moja.
Kiri, yangu, mwini, yangu, iku, sifu.
With the accidental genius selector, DJ Blax,
serving you up with the freshest gospel vibes.
Papa,
Bari Papa,
hey, Papa,
Bari Papa,
because of Papa,
Bari Papa,
hey, kingdom he representing. Warn them, them into bad mind. Warn them, them into evil. Warn them, them into obia. Warn them, them into evil. Warn them, them into bad mind. Into evil, on them, them into obia, on them, them into evil.
When you see the obia man, you have to tell them to go. Let them know so we can't live with them. When you see the licky licky, you have to tell them to go. Let them know so we can't live with them. When you see the watchy watchy, you have to tell them to go. Let them know so we can't live with them. When you see the chatty chatty, you have to tell them to go. Let them know so we can't live with them.
Oh Lord, have mercy, mercy, mercy. Some people in your mind so dirty, dirty. Hey, all of them mercy, mercy, mercy. Some people let your heart so filthy, dirty. Hey, Lord have mercy. The things so we do pon the dirt. Lord have mercy. Some of the things so we sing in at the studio. Have mercy. The things so we do pon the street. Lord have mercy. Coupon, coupon, coupon. Hey, yo. Want them, them into evil. Hey, yeah. Want them, them into obia. Want them, them into evil. Want them, them into bad mind. Want them, them into evil.
Dumbalo, 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 ya solo ni. Dumbalo, 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 ya solo ni. Dumbalo, I need the dumbalo. Dumbalo, 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 ya solo ni. Dumbalo, 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 ya solo ni. Dumbalo, I need the dumbalo.
We know about David, we know about the dancing baby. We know about his son, a King Solomon and his son, yeah. Like father likes and Lord is the father likes and rah! And we are one, follow me now, follow me. And we are one to the right, and to the right, come on. And to the left, and to the left, come on. Turn around, turn around, turn around, turn around, turn around, turn around, turn around. And to the right, and to the right, come on. And to the left, and to the left, turn around, turn around, turn around, turn around, turn around, turn around, turn around.
Dumbalo, 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 yes, I don't need. Dumbalo, 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 yes, I don't need. Dumbalo, I need a dumbalo. Dumbalo, 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 yes, I don't need. Dumbalo, 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 yes, I don't need. Dumbalo, I need a dumbalo.
Mixing up the hottest gospel. It's gotta be God's number one DJ, DJ Blax.
Pika's finest.
The K-K-S-H-K.
Kula doma, hakuna wax, hakuna wax. Iataka umezoma. Mabeste kunisema kwenye vika. I pressure, I kwenye mitandao. Itapata kitu mimi, kila siku nala kwao. Patata kama maisha ngumu, bado zitakunywa sumu. Hakuna shida itadumu, Mungu wangu wako humu humu. Patata kama maisha ngumu, bado zitakunywa sumu. Hakuna shida itadumu, tumumu wangu wako mumu. One day, itakuwa sawa. One day, itakuwa sawa.
Switch it to you. Hey, 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 hey. Do you dare? I see
usijali kade usijali
sakude nakupenda we
usijali usijali kade usijali
nitoe hata usha we
usijali
oh god afanye nini na mimi mse wa dhambi kama mimi nifanye ni mimi atanikubali
alikuwa leo dedi kaburini akanikomboa jo cheki mimi ananinua kila siku nikiwa chini tabaki muamini jo wewe tini
mimi mseni na tatu wacha three some shaka na watatu so wangi sadaka nini bike yatu hata saru alidai nitabwania
sikia hata imeandikwa kwa bible
DJ Blacks, God's number one DJ.
Kushki, everybody's DJ,
Stay in the dark. Gonna skiza kugari weka kando kidogo.
na nimekama na hii blessi kama babi na ata mabobo Yesu ana run kuliko kemboy aka tuweka uru aka die eloy mina ye kabo basho na makikoy bocha nisifunga sana ni achie maboy
you run it mfalme wa amani
you run it
paka mashina
you run it
pale time
you run it
all over the world you run it mfalme wa amani
you run it
paka mashina
you run it
pale time over the world, you got it.
Black seven, and we taking gospel to places. Say, up the red of fire. Come witness this a disaster. Saga combination better than the pudding thing. Salvation without it, a bad disease. So me want him and tell them we get it weak. Without him, my youth can't move an inch.
Again.
On your mask, yes it. Shoots yet and fast, listen, cause some boy know how the thing set up. Sit back, buckle up, thing, safe your neck. Some boy want to do this for the money and ya. And girl want to do this for the liking, you know. General, and keep no, him run. And if you know, you know, now you know.
We are Night Nation. DJ Blacks. We are Night Nation Entertainment. A blazing new joint. DJ Blacks. Holler at 0702-452-703.
Yo, patuna zidi. Karibu chachuta nipata nikisadiki. Mam nisane na robo na nitasadiki. Usishangae mama tunapiga tu injili. Sifa muhanji wa yase. Sifa
kristu tena wanani.
Naiwake.
Upate Bible study kejani.
Naiwake.
Utuwezi tukemba tupati. Tuna shout out. Stop.
DJ Kush K.
I naiwake. 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 Naiwake.
Holy Ghost fire naiwake.
Naiwake.
Oh my god, I love this jam. Pull it back, DJ Kush K. Pull it back to the top.
Yo, patuna zidi. Karibu chachuta nipata nikisadiki. Mam nisane na robo na nitasadiki. Shangai mama tunapiga tu injili.
Sifa muhanji wa yase.
Sifa
kristu tena wanani.
Naiwake.
Upate Bible study kejani.
Naiwake.
Utuwezi tukemba tupati. Tuna shout out. Stop.
Holy Ghost fire naiwake.
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 Naiwake. Naiwake. Naiwake.
Onani watu tena majani kona chai. Pale tuka cross losa koda lini die. Onda kona koti kona yepe keno jaja. Devo ni accuser ipenda siku die. Onani watu tena mashash na siban. Onani watu tena malikes za kubai. Cheki wako lit kindani wanazirai. Nadai kuwa rich kipesa na pia kiro.
Na wakuta utowa hisi flow na marami za wadunga. Kama yule shepherd boy goda mehichunga. Goda me deliver kwa imaike mpunga mauta. Goda menishika menikusa.
Towa tuja from ya Musa naiwake. Moto kutoka juu Elijah iwake. Zile ndimi siuka tanga boss peninare iwake. Weka Yesu ndani naiwake.
Sini wa kristu tena wanani.
Naiwake.
tupate Bible study kejani. Kutuwezi tukembe tupati. Tuna shut down, stop. Holy Ghost fire na iwake.
Shiba marumba, tunga, tunga. Shetani yaki kami na dunga. Na mguki wa Yesu mina dunga. Mini wone yaki go low, go low. Yesu wana gunga, Yesu wana gunga. Kumuli ya mungu wana gunga, Yesu wana gunga. Yesu wana gunga, Yesu wana gunga.
When I tune out, you have to pull up that tune from the top.
You're my flexible. Jesus, you make me flexible. When I take a bunch of blessings, make me flexible. Jesus, you make me flexible.
Just wanna dance for you.
Jesus, you make me flexible. When you think about your blessings, make me flexible. Jesus, you make me flexible. Thanks for your
power. Hey. When you think about your faithfulness and your goodness, this left me on my feet, man, I dance to the fullest.
Flexibility tena ya hali ya juu. Exhausted kama vile David Ali do. Tell God for sure, man, you deserve to be praised. I will dance for you for the rest of my days. Vile in a middle of you make things possible. Got me no choice but to be flexible. For damn, you've never left me. When you think about your love that never fail, that never shake, that never fail me. You're never flexible.
Jesus, you make me flexible. When we think about your blessings, make me flexible. Jesus, you make me flexible. Thanks for your love. Flexible. Jesus, you make me flexible.
my blessings. Make me flexible. Da-da. Jesus, you make me flexible.
DJ Kush K. Holler him at 0707-113-615. We are Night Nation. DJ Blacks. We are Night Nation Entertainment.